Sanibona bafundi nabalaleli bombele, igama lami ngiuSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho ungulwesibili umhlaka 17 November. Eningizimu Afrika kunezindlela ezihlukene zokubhalisa izinkampani, kanti phakathi kwazo kukhona nalezi ezingayenzi inzuzo. Enye yalezo zinkampani ibizwa ngokuthi non-profit company, i-NPC, kanti nayo ibhaliswa lapho kubhaliswa khona izinkampani ezenza inzuzo e-Companies and Intellectual Properties Commission, i-CIPC ngamafuphi. Ukubheka kabanzi ukusebenza kwalolu hlobo lwenkampani, sixoxa nongoti wethu womthetho, uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela bombele.
Awukubingelele bese ngibele kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe ake siqale lana. Yini umehluko phakathi kwe-NPC, i-non-profit company, ne-NGO, i-non-governmental organization?
Umehluko omkhulu la obakhona ulapha kwinzuzo, uzokhumbula ukuthi u-NGO kusuke iyinkampani engaxhumene kuhulumeni ezothi cha, siqalele nje into yethu ngasekhaya, sathi sifuna ukubhekela ogogo ney'ngane ey'hlwempu, sizozakhela leyo association bese kube sesiyahlanganisa, sizoba nayo i-constitution, sizokwazi ukuthi siye ebhenki kube khona abantu abazofaka iy'mali bese kuba sekuphelile. Kodwa le ebizwa nge-non-profit corporation noma organization, yona isuke izohamba besiyorejista lapha e-CIPC. Ma isirejistiwe, ngeke zibe nawo ama-shareholders ngoba ayikuyona eyenzuzo yomuntu thizeni, kodwa inzuzo yakhona ubuyisela back kwinkampani, izoba nabantu esibabiza ukuthi ama-directors. Ma sirejistiwe kanjalo, izothola inamba yayo, sesingajikise ne-ID number kumina nakuwena, and then bese iyakwazi ukuthi iqhubeke ihwebe. Ma siqalileke sihweba, sekuhamba-ke manje isiyorejista lapha ka-SARS bese kukuthi nayo ongenayo kuyona ukwazi ukuthi u-SARS mangabe kukuthi ufuna ukuncosula kancane athi khokha-ke ndoda wakhe SARS ikwazi ukuthi bese iyathathwa nakuyona. Kodwa umehluko omkhulu ukuthi inzuzo esuke izokwenziwa i-NPC akuyona yama-shareholders, akuyona yama-directors, akukho la kuzodeclarewa khona noma kuthiwa-ke sezinzuzo engaka kulo nyaka ake nithathe nihambe niyodla nemndeni yenu. Yonke imali esuke ikhona ngaphakathi kule NPC ithathwa ubuyisele back kwinkampani bese kuzoba inkampani ezobothi yenze njani. The only thing ozobe siyayikhokhela abantu abangama-directors abo imiholo ejwayelekile ukuthi phela siyazi ukuthi ukhona la isikhathi sakho usinikeza thina, usinikeza namaceba asiza ukuthi sikwazi ukuthi sithuthuke njengenkampani. Awuthole ukucale nawo sethi siyaholela. So ayikhokha ama-dividends, ikhokha ama-salaries nama-expenses kuphela.
Usuchazile Mnumzane Zikalala waze wangena ekuthenini ilawulwa kanjani le nkampani uma kuqhathaniswa nalena eyenza inzuzo. Kodwa ngicela sibuyele lapha odabeni lukamqoqo wentela i-SARS. Uthe ukhona nakhona u-SARS akuncozulayo. Cela uthi kabanzi ngalapho.
Okay. Wonke umuntu osuke khona ozoba khona nemali esuke izongena u-SARS uzonokha ngoba ufuna ukuthola ukuthi ukuphaka kwazi ukuthi akuthole. Kodwa ngoba sikhuluma nge-non-profit corporation, u-SARS ube senza into imigomo noma ama-categories noma iy'khawu angazenza ukuthi cha, mangabe kuwukuthi wena kwi-NPC yakho nibhekelele i-education, ngikuze uyikhokhe intela. Ma ngabe ubhekele izinto zezempilo zaka-health, ngikuze uyikhokhe intela. Ma ngabe ubhekele ikhaya labadala, ngikuze uyikhokhe intela. So kunama-categories u-SARS ngithi awu-8 noma u-9 okwazi ukuthi ukhethe kuwona la uzosho khona ukuthi i-NPC yethu nayi into eyibhekile kahle. Inzuzo asiyithathi kodwa senza sho ukuthi sibhekele abantu abahlwempu. And then u-SARS obuthi-ke ngeke usayikhokha-ke intela, usuzoba tax exempt. Uyawasubmitha ama-returns njengokujwayelekile ngoba sifuna ukubona phela ukuthi kwenzakalani emalini yakho. Sifuna ukubona ukuthi indlela ohweba ngayo usangene nikula ma-categories esikhuluma ngayo. If kuwukuthi uyangena uzongena kule nto esikubiza ukuthi i-PBO, ngeke usakwazi ukuthi sikuthathe intela lapho, kodwa sifuna ukwazi ukuthi yinto ekufanele uyenzile. So bafana nami nawo, every single year fanele kusubmitha ama-returns. Ama-returns azokhombisa ukuthi nenze imali engakanani, aphinde akhombise futhi ukuthi indlela enisenza ngayo umsebenzi nisangena kula ma-categories awu-9 e-PBO. Therefore, SARS uzokubusela into ethi wena exempt, ayikho imali yentela ozoyikhokha.
Nomzane Zikalala, mhlawumbe sesiphetha nje lapha e-CIPC kunezinto ezilindelekile enkampanini eyenza inzuzo, njengokuthi kufanele nakhona kukhona ama-returns njalo ngonyaka ukuqinisekisa ukuthi inkampani isakhona isahweba. Kungabe yiziphi izimfanele i-CIPC ezilindele kwi-NPC?
Ukulindela ekuqaleni ukuthi and show ukuthi njalo uma kuphela unyaka noma ngenyaka we-anniversary lawo register khona inkampani, kufanele bese uzobanikeza ama-annual returns. Kuwona uzofika ususho ukuthi o-directors bakho, o-director bakho kusawubana abaqondisi. Uphinde usho futhi ukuthi kwenziwe imali engakanani. So bazofuna into ekuthiwa ama-financial statements. Usuyambona-ke lapho ukuthi umuntu we-accountant, we-bookkeeper, we-audit usuyamdinga khona uzokwazi ukuthi akukhompayile noma akuhlanganisele ama-IFRS annual financial statements owadingayo. Nakhona uma kuthiwa uyawahlanganisa kungukuthi ngeke uvuke namhlanje bese uyawafaka. So kubalulekile ukuthi njalo ngenyanga niyiqoqe zonke iy'liphu zenu okukhombisa ukuthi imali engenayo nemali ephumayo ihamba kanjani, imali eniyiholayo iya kubani. Ngoba nosalo safuna ukubona ukuthi la mali enibaholelayo bayekhokha enabini. Kukhona izinto eniyinikeza bona khona bezokwazi ukuba yi-taxa nakhona uma ngabe ikhona. So once nakuthatha konke lokho nakuhlanganise nibe senithumela ka-CIPC sisakhona njalo sisa-trader nankamangile ama-returns date. If ufanele ku-update-we ama-registers o-direct